Ukamfela, original we had about this from Akamukambaka Boyo
myself
Valofik
Showflex Music
Me Vashti
Bali tumetoka minawe Mengi tulia pitiae Walisema mengi tuachane na wewe Penzi lako najua mwenyewe Zidisha nilewe Hata kama tunalala tembele Mola ndo najua Yani wewe uko juu ya wale weko chuchu Usifate maneno wa you are maibu Ona kisu na vyo pendeza na vya tochu Baby face skin brown fine body too Yani wewe uko juu ya wale weko chuchu Usifate maneno wa you are maibu Ona kisu na vyo pendeza na vya tochu Baby face skin brown fine body too Baby face skin brown fine body
too
Baby face skin brown fine body too
Muli kwisa wose mwane tarika I'm living my dreams village tika Efente ufaku watine telota Kashinti muma reality Uli musuma nangu kwambila pamenso
Mami, you so fly like a kite
Nari pampa mokozi wambili vile mo That's why pa fest Ya wala ndile na no cause
Yani wewe uko juu ya wale weko chuchu Usifate maneno wa you wa maibu Ona kisu na vyo pendeza na vya tochu Baby face skin brown fine body too Yani wewe uko juu ya wale weko chuchu Usifate maneno wa you wa maibu Ona kisu na vyo pendeza na vya tochu Baby face skin brown fine body too
Sweet melody
Baby face skin brown fine body too Baby face skin brown fine body
Mafyo ntanga tama minda kupepe lako Tawakene mami no kufisa mako Nofo moneka mami nka nkutwale kuzu Ma sweet melody tukute my baby babu Kwa vula wewe te tinji kare Hapa ninga pereke na tumbare Uli musuma shifuwa ya no wakukula ndapo Na vapongoshi kuna vaputula na kokozi
Yani wewe uko juu ya wale weko chuchu Usifate maneno wa you wa maibu Ona kisu na vyo pendeza na vya tochu Baby face skin brown fine body too Yani wewe uko juu ya wale weko chuchu Usifate maneno wa you wa maibu Ona kisu na vyo pendeza na vya tochu Baby face skin brown fine body too
Sweet melody
Baby face skin brown fine body too Baby face skin brown fine body too
JD Wanu mumba pasolwe The shempa kitwe No mufela bad boy Postlet Nabari haba pampamo Will peace Tapo tombo Mr. Gavana Bruno Rashi oh Boss Lady Lydia Pasorezi Vana B Joseph Anton Swiss The Dream Father Muna Wanzuna